Yeah, whoa, yeah, yeah, ay, whoa, ay, five-star food serve ya mara saba. Yo jalo medunga ni mbaya, kwani yo mali ya ulaya, ay. Urapa na same experience, studio menge mara saba, ay. Kijana wa pampa, sadika hawa na kunyanga Starbucks, ay. Njifanya na kati umu arabu, kume mime kujisha wadu. Alikuja kwa gameri, ala medunga tijezi ya baka, ay. Kuna time li dead, dema likuwa na zitoka kwa bubbles. Time likuwa ngana cheesing, yosa likuwa na zirusha vibaya, ay. Wanasema timichi bukizi, bile yo story kibanja. Amna kuchifanya, kami yo pichi na nyoka vibaya, ay. Alisema na kinanga kilo na kumbo yo boy na kiwanda. Then after yo make up mepaka, naje yo beo na kanga di manga. Oh, 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 ay. Wow, wow, wow. Bado merudi na bado mindo ni tambuzi. Alidai nipigio paka kwa parking. Kaini Lilian Muzi. Unadai nimekoka kwa shadow. Na wendo bado liliaga kivuli. Alishanza kubonga vibaya na kubigio mbata. Ah, stupid. Kudate dem lami ni hard. Ungeosa likame ni scooty. Adai ni kule mayai. Napigo the juice na hoa subuhi juu. Ana fit fitness channel alianza juzi, eh. Ana thick thickness. Daktari li mjenga